Here's another one.
Yeah, this
touch.
Me corner night two part two. Me kibuta night two part two.
Kule. Kule.
Ila someone ala Cooper do. Ayo mpenza na ya Cooper do. Shule. Shule. Amenikanda kama super glue. Nata kama. Toto yule. Yule. Nambuja kibubu nikate pochi. Mtoto kale zabibu kale misosi. Kwenye match nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nazi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti beba swimming cost.
Kama unante Kenya natoka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze akiselema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Danyu menikoleza boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo 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 boo.
Chagua we kishtobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe. Amua we nistoke, aina gashida, ntasema tukuna tobe. Afso mrembo tu, analembeka, anaitika dadi arabeka. Naishika nani anaweka, anachuchu dede anadeka.
Weka,
weka mama la mama, weka ulichorithi kwa kwa mama.
Weka,
weka manya manyama,
weka,
weka.
Weka.
Wake up, mubebe.
Wake up.
Wake up, love in your mukebe.
Wake up.
Wake up, mubebe.
Wake up.
Wake up. Yeah. Wake
up. Kama unante Kenya, natoka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze atiselema baby. Magongo shatu pa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Can you make me call as a boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo 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 boo.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.